Yo, peace, peace. What up, King? Inakuwaje K? Eh bana, kama mionzi rafiki yangu, kwani kufikiria sasa hivi kaka.
Ah, una mionzi yangu mwanae. Sasa ni haya mwanae.
Eh.
Unajua yale mambo ndio yasawadia na wakati ndio mtu usio.
Ndio.
Simu angosha ndio. Sasa hii album inabidi mzee ikiwa ya kuandika vina tena. Kwa sababu tushafuka huko. Ujio huu ni wa kuandika na wa kuandika documentary.
Down with nightmare.
It's time to speak to the world right now, you know what I mean?
Yeah, man, I got you, brother.
Yeah, man, you document your struggle, homeboy.
So you akili kisoda nguvu kutena uni jeshi la mtu mmoja ndio feeling narudi tena tangu nazaliwa claim to be the best lyricist attack beef sasa nataka publicity kugunga kopi inabidi we hustle no more less so go pe dosa go pe zake that's for poly tricks which you don't me the most dangerous MC one of my lundi so when the chief don't come I'm ready, I ain't not quitting. We got it no cooler so I can get it. You gotta love it, I'm living alone. I study out, see you like kina kwangu in the floor. When they feel kaboy, now I kosh up when you roll. Oh, I push my rhymes like a pin, push it hard. Mean the wash it, it don't, man. Rock city stand up. I'm high like blue skies, the stars are laying up. Battle, nafanya mziki, jina lina ziku kuwa. So to my shiriki, Afrika, dunia nzime na ni you. For you, ni Farida, this so kila Farida. For you, tajiri wa mashahiri, na mini ni wangu, mimi too. So, if you tryna compete, you better be incredible good. Skiza hizi flow jwe hizi beats za mako Charlie. Zina sound kama hits wa zapo hits ni kali. Chori na mumo shikaji stack huku nyangema mbeba vyuma na jaribu kwa topaki leo ndo lile kesho you worried about yesterday unataka kuwa the next notorious cause big is dead I'm here to preach, teach, motivate and entertain masai who need to alagana pocketing mashiri anapidia ka Bruce Lee au Jackie Chan nafanya dharau ineshim si I'm lucky man for you so jina tune be that kama pepsi nizaidia hivi vino visikiavi kwa killer verse forgotte wada usema na fuck when those men benevolent man rhymes times they their whole cake let's touch the shades about the future go so bright let you are in the stress you big careers that don't last gosh nipo conscious nipo come my fate every day nipo focus na hip hop so hey baby it's all right it's okay jinga tipuwa yangu kamoneza vyote kama mziki ni kitanda kidogo ntalala kati kati video vya squeeze vichangamki bila kujisearch Aina noma kaka KBC nashukuru
usikie kwa sababu unajua nyinyi kama wasisi unajua kwanza unit ndo hip hop ilianzia yani mlitransition nyinyi mtujengea miti ili tupate vivuli. Kwa hili kama utafanya kazi uswana
watu ulikuwa ni kipingi sasa yeah. Nyumba mtajenga nini sasa hii mjua nyumba ushaijenga kwa vina mwanzo kati na mwisho
yeah.
No, sasa ina maana katika hiyo nyumba na bidi nyumba yenyewe ndo bara la Afrika yuko sasa bidi uweleze dunia you know it's time to speak to the world kid you know get out of here amen.
Nashukuru sana kia hii kusikia kutoka kwako. Asante sana kaka, utafanya kazi uswana.
I gotta go now, I'll
hit you later,
alright?
Alright, brother, thank you for calling.
Peace, bro.
Uh-huh.